teruga juda lipote ezenjawulo kati ndesega ministry ebyenfuna yeganya okubeera emabega wa project za government ezizingamye na yetegeeza nti ensimbi eziyisibwa parliament zifulumizibwa era neziwewe bitongole bya government mu budde. Bino byogeddwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry eno Ramadhan Gobi bw'abadde alabiseeko eri akakiiko ka parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo akapak. Ababaka ku kakiiko kano nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe w'akakiiko Goretti Namugga balumiriza minisita okuwa bannayuganda essuubi ku bintu ebigenda okukolebwa kyokka omwaka ne guggwako nga mpaawo kikoleddwa. Gobi ono wabula bino abisambaze n'agamba ensimbi zonna eziyisibwa palamenti mu mbalirira ziwebwa ebitongole bya gavumenti ate mu budde. Gobi asabye palamenti nti ebitongole bino biteekebwe ku nninga lwaki tebikola mirimu kubanga obuzibu tebuva wuwe yono.
There has been an accusation by local government mainly and it is not true. I want any local government, Madam Chair, to give you evidence that the Treasury or the Minister of Finance, Planning and Economic Development did not give them a release of funds by the first, within the 10th day of the first month of the quarter.
Gobi wabula agamba nti district yolumu bwezikunganya omusolo omungi besanga nga baluddewo okuziweereza ensimbi olw'okuba babeera balina okusooka okufuna olukusa okuva eri palamenti okubawa ensimbi zino.
Only issue where they can say there was a delayed release is where they never had an appropriation of parliament. This is money which they have collected maybe around the second month of the quarter, but it is not in their budget. They did not budget for it. They did not plan for it. I have to first bring it to parliament for appropriation in a supplementary.
Kale Gobi era ategeezezza nti tebalina nteekateeka etondawo miruka mirala okuganyulwa mu nkola eya PDM n'agamba amaanyi baagala kugateeka kukakasa nti emiruka egirina abantu abangi bongerwa ku nsi ezibaweebwa buli mwaka.
Trying to look at is how do we get the parishes who have more people to receive more resources so that they can address. We are preparing a cabinet paper and we shall be coming up with a review of that, but creating new parishes and so on, that is not a very, it has been known, I know, in certain areas, but it's not a good idea. Let's first deepen the PDM.